Hey, mbongo kweli nuksi, akusamini mpaka vae suti. Mbongo anasaka dili, mbongo anataka dili. Mbongo akipata dili hakumbuki tena dili. Mbongo karidhika na mshahara wa 200,000. Mbongo anapenda pombe ameshalinyea dili. Mbongo simvivu na mzidi akili. Anapenda mapenzi kuliko kusaka dili. Mbongo akili mbili ajui kuficha siri. Elimu ya kuunga mbongo kwa kukariri. Mbongo apendi chake mbongo. Mbongo kwa madem kaichenga familia yake. Mbongo si mali kitu, mbongo anapenda beef. Mbongo hana kitu ila anapenda kujisifu. Mbongo apigi kura lawama ni kwa viongozi. Mbongo anapenda kula, mbongo apendi mazoezi. Mbongo mtu wa kukunja, mbongo mtu wa kuvimba. Mbongo kagonga yeye wa kwanza kusepa mimba. Mbongo mpe ujumbe ufiche kwenye vitabu. Mbongo anajua pesa ila ajui mahesabu. Mbongo apendi kazi, mbongo apendi tabu. Mbongo kwa tamaa, mbongo atakupa gazabu. Mchongo wa shimia, mbongo amekuja na panga. Kupishana kauli, mbongo amekwenda kwa mganga. Mbongo kwa ndoto, da joto, mbongo joto. Ameota kupanda ndege, hahami gongo la mboto.
Rudi shule.
No Italy, no German.
Rudi shule.
No physics, no chemistry.
Rudi shule.
No money, no honey man.
Rudi shule.
More money, more confidence.
Rudi shule.
No Italy, no German.
Rudi shule.
No physics, no chemistry.
Rudi shule.
No money, no honey man.
Rudi shule.
More money, more confidence. Mbongo star, mbongo mpaka kukubali. Mbongo kupelelezi, kila mbongo ni askari. Mbongo na njaa, mbongo na mwaga chakula. Mbongo muoga, sikuzuge ya nasira. Mbongo muza sura, mbongo ni Mario. Mbongo jeans tatu kisha napenda ubisho. Mbongo darasa la tatu, mbongo na lugha chafu. Mbongo soli ya kiatu, mbongo karata tatu. Mbongo alisi, hanunui bizaa mpaka upunguze bei. Hakulipi deni mpaka uende kumdai. Mbongo hariziki mpaka kutoe ni shai. Mbongo apendi kazi kisha anataka maslahi. Kuna wabongo na mbongo na mbongo mida ya dongo. Na mkongo swaga za bongo wamesha pinda migongo. Na mbongo swaga za rombo wamesha ziba michongo. Na msoto mbali na chombo mbongo lugha za shombo.
Rudi shule.
No Italy, no German.
Rudi shule.
No physics, no chemistry.
Rudi shule.
No money, no honey man.
Rudi shule.
More money, more confidence.
Rudi shule.
No Italy, no German.
Rudi shule.
No physics, no chemistry.
Rudi shule.
No money, no honey man.
Rudi shule.
More money, more confidence.
Tabia hizo. Tabia hizo zinajenga tabia nyingine. Huyu atia kumridhisha shangazi. Shangazi yake ataiba. Katika kununulia taa ya dhahabu mkeo.